Bora lawama kuliko fedhea, maisha ya sasa ni pata potea. Kuliko kutupa ni bora kulea, unaweza yumba kesho akakulea. Bora kushika magani, kuliko kuchili maskani.
Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama. Bora lawama.
Yeah.
Bora lawama.
Bora lawama kuliko fedhea nikiwa kwa street, yeah. Na kama kibana nitazidi kufanya limradi nipite. Kama vikwazo nishapitiaga sana limradi nifike. Paka wa appreciate, now we on the mission. Snitch ika pembeni, mana di booty oversize. Tatu pia pembeni kama waki joganize. Wana umba ni feli like ibishi bado na rise. All the way up, trust my own vibe.
Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama. Bora lawama. Bora lawama. Bora lawama. Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama kuliko fedhea kitani. Bora lawama. Bora lawama. Bora lawama. Bora lawama.